Oli mulungi Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwaleero.
Vanessa, 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 tombona leero.
Oli mulungi Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwaleero.
Vanessa, 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 tombona leero.
Nakusindikira ebirabo n'obikasuka ng'ensalawo nzijeka owooli n'otawanyika ng'ekyo kyamenya omutima nange gwe gukusika nze wankuba oluyi Vanessa sirikitira nataka uwe upande wangu onasumbuwa sumbuwa mimi mimi nitakuwaidi nitakuwowa oluswahili lubuze jangweka oli mulungi Vanessa bulijjo omulungi Vanessa lwaleero.
Vanessa, Vanessa,
oli mulungi Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwaleero.
Vanessa, 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 tombona leero.
Tremendous pro.
Nakusanga n'emikwano gyo luli ekiro, we wampitako wambuza luli otulo. Nakuyita Vanessa bamisekero. Chava joli wankubazi igino. Oli mulungi Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwaleero.
Vanessa, 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 tombona leero.
Oli mulungi Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwaleero.
Vanessa, 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 tombona leero.
Njagala nkutwaleke Ulaya mu America, mpale nkutwale Hong Kong muba China. Njagala nkukomewo waneno muba Afrika. Kula ili la Vanessa nja kubikola. Nataka uwe upande wangu onasumbuwa sumbuwa mimi mimi nitakuwaidi nitakuwowa oluswahili lubuze jangweka.
Vanessa challenger mumazi.